Hard Rock Music Official.
Yeah.
Zenhouselamia.com.
Yeah. Young Chappy. Welcome, my favorite.
Ni zahabi na pesa kanga kadu upo mekali iki utina mtima kali pi upa kwa kana na KFM muli yosa season vikuwa sebwa laki lefi ya mobizon haupa wishi anyu for the beginning sisa pavula afine nothing I'm gaining nangu no one is left ya guli wana nsako uchisi la fonse bako utifani bazako dine munti no teaching machine tima wende pambo nizi fusa na maquation nafu ya mwanji nipe good conversation konde uwa maybe yes a wrong decision ya ni makuji zile fose humafuna. Maybe since I be a moment of my phone. Not feeling so I can't give I'm sorry. It's better be see that you are killing me.
Nice I go my baby dead, but there you go.
Nice I go my baby dead,
but there you go.
Cause you treat me like I really don't matter to you.
There you go.
Cause you treat me like I really don't matter to you.
Yeah. Why you had to cheat on me? Baby, why you had to cheat on me?
Unani na maboza, unani na maboza.
Why you had to cheat on me?
Unani na maboza, unani na maboza.
Why you had to cheat on me?
Unani na maboza, unani na maboza.
Kuliwe na mamu kwenda mwe alili Muli chiche kundi sitili mboba bini Ndapia hune kwenda pajanga ufuna mani Nitanda tembo yo kutana mai hane kosi Nisembo kuti nikali singo Peto mabesti mbobiti la mulingo Bati juwane kufuna chepe kuni yusa Bili la maniki chika wame kukulusa yeah. Sini kanda zona buli kuti Safele boka tipi kwa Sofia Beauty Game of a nine, chimani baba Nikonde kwa chewine, ni wanongela awa Unafeki lafu, nifuka kakuwaya Ule bad, unapagisa malaya Unakunisha tapa last, nonitaya Jiva godi, kana kuchoka wanaya
Nice I call my baby in dead, but there you go
Nice I call my baby in dead,
there you go
Cause you treat me like I really don't matter to you You treat me like I really don't matter to you.
Yeah. Why you had to cheat on me?
Unani na maboza, unani na maboza.
Baby, why you had to cheat on me?
Unani na maboza, unani na maboza.
Why you had to cheat on me?
Unani na maboza, unani na maboza.
Why you had to cheat on me?
Unani na maboza, unani na maboza.
Unani na maboza.
Download music at zenhouselamia.com.
Fiction.